bakam kama katonda bwe yampangira nyimba ngomba kamba gulire byobaka zizeno obutume mukama katonda bwe yatuwa nyimba ngomutume mbagulire byobutume anonye tembe senje nanonye byomusajja anonye abakazi eddagala ngenda ddibawa mbibawa byabwerere kyokka ng'ekikuba nsikaali bawonye okiweerezanga enakulabye ebirungi n'ebibinze byendaba mbyogera ku siibe nga bwe batuma eryato n'addamutuli olwaleero luno bannange sijagale neesimbye ng'amafumu mbagulire ebyobubaka emyaka gye mmaze ku nsi neetegereza olulimi kye ky'obubaga mukama kyeyatuwa alikyamye olulimi n'obugagga atabufune songa ziri bbiri obwesigwa n'olulimi kyokka n'abayiseemu olw'empisa n'olulimi kati bafuuse bagagga olwekuumanga amagezi gabwerere olwegenderezanga ku mukyala n'omwami kuuma olulimi lwosaluganda naŋŋanda n'abaana be tuzaala empisa zibeere ennungi bingi ono bifuna olw'obwesigwa n'olulimi weyisenga bulungi ku nsobeere bulungi tuberusula mumadiga saate nga waliwo abafunyemu ebyettendo kakyamamamero yalyesanga mu nkuba ng'ate yaluyonja ku nsiku n'ali bulungi ab'omutiba baseka ab'omugumu nga bakaaba saanye okwekuuma olulimi lw'omunnange ng'obanga owakana wuliriza ebiddirira kayemba n'antabuulira osanga lunoonowulira keluliseerera n'oyogera ebitasaanye luliba lumu ekkomero liringira kyakulya basooka kugaaya bobanga ogenda okukimira bwe boolikimira nga tonakigaayamu tewali kulonza lonza nga kigenda kutuga buli kiisa yogera ebyo byatekkaanyiza baayogera akamwa kabi katasiroganga bobanga oyogera genderera byoyogera anti akamwa nkuba kalungi ke kakukula akabi ne kakunyika genderera byoyogera akamwa nkuba okumanya nga sikulimba kyobanga osaanidde okenenula n'oyogera kyatendo ngo kirako eyatereka omusimbi gw'omu bbanka kyokulabirako safaayo ey'emasaka sente zangwaku nze n'embulu ekyokukola mwami matuveeruka yaye yanyamba mu kampala n'enkomawo olulimi lwe lwanyamba kyekyobugagga bw'oku nsi kuno kyoyinako olukuume butibiri zeruganda naŋŋanda Seruganda. Uganda osanga munango nofuna mwekyo kwiga Ebisato sura Mwesi kwa tobuta kwe Mwendola motole kayo Yonebio konseji manyetu jambeka Ulira nanganda Na wesi Uganda Ulirebio waka osanga munango nofuna mwekyo kola Ebisato sura Mwesi kwa tobuta kwe Mwendola motole kayo Yonebio konseji manyetu jambeka Chapei, ngera ye panga kusiku ni ya sindi Ufuno we wange nea misanga vigambo Anetina sima nareka wabapezi Anasa mpole msonge no jengamba Katonda omusabe mpoli wangule vyepei Omusaje wenkisane boli vera luchoro Kakasabye njogero mkazo gena mfuga Weno seruganda neboli vane jipapo Mkazo limo wangula we wawo wa sindi Oliva nama isaka linze gengu mirite Sente weli charu kare kureka mubanga Chanja uro, nilaye banga kusiku ni ya sindi Kavira kuwa india wagende bungereza Bayambi sangoro limio kukuna baka stoma Checho kakta wopu nsikuno choina kuru kume Butiribini seruganda nanganda Mwawa subuzi na wafuza batekisa wafuzi Na wasawa zevanyi mchapafuna Ano nyemini munawe naze kweura Kuzi sanga mazima sende wajakura Checho kakta wopu nsikuno choina kuchi kume Butiribini seruganda nanganda Uliye vyovaka, kwa mukama wagamba Ulira nanganda, osanga munango mofuna mwecho kwiga Uliye vyovaka, na wesi Uganda Ulira munange, osanga munango mofuna mwecho kwiga Ebisato sura, na wesi kwato utakwe Mwura motole kayo, vyo nebio kusiki manyetu ya pireka Kuzi saka mwapuro